kasanti anjagala aline metwa kufuna omutufu ampumuza kwomutima naterera dadi wange yampumuza kwagala nkufunya okunji era wenje mbalirawo
ambasalize nabalemete mukuwanga wanga kuba wange sisobola mukako temani tisabu ya message chikwa
Kubanga mwaufu.